somaliland nafti hore dhiirana madhuumade soo halgamay intu dhamacda uga shiday dhulka somaliland nafti hore dhiirana madhuumade soo halgamay intu dhamacda uga shiday adduunka u dhaxal galo ahaad midaan ka dhicin ninkii iska dhagaa tireen hadhow todhayalsado ninkii iska dhagaa tireen hadhow todhayalsado waxaa dhar lagugu maray inay dhagartaada noqon waxaa dhar lagugu maray inay dhagartaada noqon
erayadii abwaan cod codkii iyo laxankii waad mareeree walaalaha iswadhan iyo muusigadii cabdiwahaab canta naaji naaji naaji
somaliland walaalaha wada dhashe ku nool afartiisa dhinac iyo dhoofku wogu maqan dhulka somaliland walaalaha wada dhashe ku nool afartiisa dhinac iyo dhoofku wogu maqan waxaa dhar lagugu maray inay dhagartaada noqon